mikwano bafunde bangi abenganda bafunde naye nze ndi mulamu Yesu webale abantu bali malwaliro bali eyo bakokya na biwundu gwe kukamba omuwande ki lwaki tomusinza Songa yange omusizanga
Zenine songa yange
Songa yange omusizanga
Ibula kwa chisache
Zenine songa yange omutendanga
Nawe manyingo nine songa
Zenine songa yange omusizanga
Wandifune situko zine
Zenine songa yange omutendanga
Yakume kwanga yafe
Zenine songa yange omusizanga
Aba pressure banjude Aba sukali bakaba Aba lwande basirimu Sakondo aba covid Aba kansa basinda Aba kunde kububenje Omutu yegomba na kauka katambula Singa mandeko Anaete chisoboka Songa yange omusizanga
Zenine songa yange omusizanga
Zenine songa yange omutendanga
Zenine songa yange omusizanga
Zenine songa yange omutendanga
Abakoze buli kyonna ne bagenda ne kubaganga era nabula Kati omulimu guyita kiri mulimu kuba wakufuna n'omala eriyo abagunoonye takera Gabagala kubanga gwe mukama omwebazangako olw'ekyo ky'olina Zenine